Skydive Music Records.
Baby, chikondi chako chini panga so crazy.
Nisa kumama tila baby.
Ii love yako ini driver so crazy.
Nifuno kukwa tila baby.
Baby, chikondi chako chini panga so crazy.
Nisa kumama tila baby.
Ii love yako ini driver so crazy.
Nifuno kukwa tila baby.
I just wanna be with you.
Drive me crazy kwa tita ukwa te license. Zima ningi tau watapari silence. Uchoka ghetto na kamfeshi kapa high bags. Nona lie mama you are flying gani jet. TH pare mwache ex chimu karipe. Tosa pona doubt since the tower angati murife. Kamba kamba party ise bize ise tiripe. Love ila penyo na samba po kabili mude. Ni mazivela gasta but inapola mulaf. Na manje ningo double how come jelly how. Love with the hell sinipasa chimu lao. Wangu tachelwa nista kile zansalam.
Baby chikondi chako chini panga so crazy.
Nisa kumama.